imakanga durani uvuta komaso muntu amene sanadye pena palipo sisangatani sanga puse fo muntu ukadya mimba makhauni mulibwino pamene sizimarani zimaenda koma ifo ya zimene zobizoti kupuzira kwake mapuzo ake kupita pasi fori sadya
pamudzivano pali ana mafumu amawa madoto atolangani ya kunzitsi chuma cha tumbiri yatu
dzina langa ndi Thokozile Kambale Livuza.
Aha.
Ndine mlangizi wa zamaphunziro mombozoni kuno kumulanje mwachidule timati Peya primary education advisor.
Oh, Peya uja ndi mlangizi wa zamaphunziro.
Yes, pachichewa ndi mlangizi.
Chabwino.
Yes.
Ndimangofuna kudziwa Apeya kuti kodi chinsinsi choti mwana azikhala active in class ndi chani?
Mwana tu kuti akhale active, akhale wamphamvu, amvere phunziro kuchoka kuchiyambi kufika kumathero, ndeti ayenera kudya chakudya cha mawa chimene timati breakfast pa Chingerezi. Chimene chindi chimene makolo ngakhale kumudzi kwamene akuti mvera ayenera kuzindikira kuti mwana kuti achite perform, achite bwino class, ayenera kudya chakudya cha mawa breakfast.
Apeya, inu mwakhala mphunzisi nthawi yaitaliba?
Inetu ndakhala mphunzitsi kwa zaka 19.
19 years mukuphunzira.
Yes.
Munganditsimikizire kuti mwana amene wadya breakfast ndi amene sanadye breakfast pamakhala kusiyana mkalasi.
Zonadi ana awiri amenewa amene amachitira mkalasi zimawachita kuonekera kuti uyu wadya breakfast uyu sanadye. Wophunzira amene sanadye breakfast samvera nkala samvetsera. Samvetsera chifukwa chani?
Mumadziwa bwanji kuti uyu sakumvetsera uyu.
Tima.
Amapanga chani?
Yes, pali njira zambiri ife aphusi zimene zimatizindikirisa kuti mwana uyu sakumvetsera. Mwachisanzo akhoza kukhala kuti iwe uli mkati mophunzitsa akugona. Sakumvetsera ameneyo.
Tulo tampeza?
Ya, chifukwa choti wafoka sanadye. Komanso akuzopezeka kuti mwina akungosazika sazika mklasi.
Please teacher.
May I go out?
Please teacher.
Kukamwa madzi kuti mwina kantima katsike pansi. Komanso pena amakhoza kunena kuti kusazika kuti akudwala. Mimba mukuwawa mtima ukuthamanga fo kuti mimba mulibe kanthu kena kali kose. Komanso ukakha kuti nomwina wapereka ntchito yoti anawo alembe
exercise
pama oneka kuti amene sanadye chakudya cha mawa performance yake ili low sakhoza moyenerera chifukwa choti chikuyambira pachiyambi introduction ya lesson sana mvere. Ya ndiye
pamene uyo amene wadya breakfast
amene tu wadya breakfast tinenetse pano
koke nkoke.
Yes kuti no ameneyu kuyambira phunziro pamene ukuchita introduce phunziro amakhala cheru akumvetsera kufusa funso amakhala akukweza mkono ngakhale nkhope yake kuiona imakhala yomasuka kusonyeza kuti mwanayi alibe vuto kulemba exercise amaoneka kuti wachita bwino ngati sana chite bwino ukanthandiza amaoneka kuti ndithu wamvetsera wachitako bwino mavuto awa akusazika sazika kuti lero wasazika mwana mutu ukundiwawa mawa so mwana yemweyo tupiriyo ziyoyambirira akusazika so kuti mimba mukundiwawa ana amene adya breakfast kummawa sakhala ndi vuto limenelo.
Apeya ndimafuna ndingodziwa kuti mukaona ana ano masukulu mapuzoni ano.
Yes.
Mumaona chani mwaiwowo?
Ophunzira amene ali musukulu zimene ine ndimaenderako ndi school 13 zaboma zimene ndimaenderako. Ophunzira amenewa ndimaona kuti mwaiwowo muli tsogolo. Limene tsogolo limeneli ngati ife makolo kapena aphunzitsi sititengapo mbali kuwathandizira tsogolo lawo likhoza kuwonongeka.
Moti mukamaona mmaona mu manesi
kwambiri ma president ndimaona ma MP ma minister ndimaona ali momwe muzoni momuno mombo.
Koma sadziwika.
Sakudziwika.
Suno choyenera kuti tichite ndichani.
Choyenera kuti tichite.
Chifukwa mukakhala mukumaona kuti manesi alipompa.
Ya.
Madokotala alipompa.
Ya.
Ma president alipompa.
Yes.
Ndiye chitani.
chimene tiyenera kuchita nkugwira na manje aphunzitsi makolo amaudindo kaya ndi amipingo mafumu tigwirane manje
sinali chonchoto kodi ana anu amadya kadzutsa mawauli wonse makolo timapatsa ana athu zakudya kumawa chakudya chakadzutsa kumawa asanapite ku school tikumbutsane kuti ngati pa school pathu tima ana amadyaphala kapena mitama nkhove vichi zija ndizongoonjezera koma kadzutsa ndi amene amayenera kuti mwana adye ku nyumba kodi ana anu amadya kadzutsa muti woyamba umeneyo muti wachiwiri
sula ana ukondo umoyo tanzila bwino sukulu makolo apunzitsi mafumu makomiti tiwatangize anawa
Mubuku lomweni page number 17 ni mtu anena kuti ijani zakudya zambiri ndizosiyana siyana tsiku lilonse tikamirane yamene tikati zakudya zambiri imashini coordinator zakudya zambiri ana zapweteka mimba afuna kutanthauza chani pamene pakati ana asikulu adye zakudya zambiri
Tutanthauza kuti adye zakudya za maguru sikisi.
Oho.
Osati zambiri kuti vidunga vizule cha.
Kuti kuma... mwana mwana imoza msima mitanda 7.
Yai. Kweni vileko vakasinthakasintha pa maguru sikisi. Ndivyo vakulunanga mula apa.
Good. Zakudya zosiyana siyana. Zakudya zosiyana siyana ndikuti zakudya za maguru sikisi. Yati. Ya. Diversified foods. Zakudya zosiyana siyana.
Kudzidya zakudya za makulu sikisi. Ndizo kuti dza zipatso za nyama. Za nyemba za mafuta za masamba.
Mutu watu wachitatu Ijani kamba ochuluka masana Ijani kamba ochuluka masana Tikambirane tiri kumzimba Kodi anjerengo mukufunsa funso Mukutibwa anjigo Mukutibwa
Chizungu akunena
Utenga wachitatu anena kuti jani mchizungu
Mchingereza unena kuti eat several snacks during the day
Okay Nde, Koma mchijewa
Mchijewa kuti ijani kamba ochuluka masana Ndendo fusa utaendo zejana
Eya, masana
Ndea kuti ndia papadzuwa pakatikati
pende. Oh, 12 koloko Ndendo
pakatikati Tivetseza kutendo za kuti jani
Ndendo kuti bwani Tazgora tatuli Wakuti ijani kamba uchuluka masana Isi tashipulika kuti wakuti vi
Lari chakuri ya kamba uyo Ngati chakuri ya namuhanya Parike kupafupi pafupi
Pamhanya
Eyi
Kuti chama 12 koloko mu?
Kwenu paweko uo pafu kwe, Muhanya wake maini ingati kuyamba uri Kwenu kulekezika chama tu Kwenu paweko uo pafupi pafupi Kachoko kachoko kwenu paweko pafupi pafupi
Oh Ya siya wonga siya wonga Situmisire Okay Madam inu machimfete sabwanja kati Ijani kamba uchuruka masana
Mene ndashi wanela ineti Sina ikumuntu mwana koza kuja Kaya ndi wanka ndi mwana yekha koza kuja kuchokera papa akadia breakfast azitola tola apa mpaka na kusafika masana kaya oloso ukuku kumazulo kuchapa masana apa azitola tola timtakuja ta tosiana siana
apa akufuna kuza kunena kuti no eat several snacks during the day I think apa zikupikira apo et out several snacks nde akupereka zisanzo za ma snacks pali zisanzo zanje
Alemba nteza chinangwa chopika chikonda moyo kaya ndi nkate
Okay chabi Utenga number 3 umeneyo Utenga number 4
Mwana ajezipa kundi masamba
buku limene ili mchingerezi analilemba kuti kuti nutrition key messages for school children and their communities. Utenga wa mchingerezi, utenga wa mchichewa, buku limene kuti mautenga ufunikira kwa ana skulu ndi anthu ena. Chabino. Alright. Utenga wa number 4 taupeza. Tuwele ngila sezina
Kondwani Zulu.
Kondwani Zulu. Aha. Sia wonga so. Aha, wele ngani?
Ijani zipaso zo churu kandi masamba ambiri.
Ijani zipaso zo churu kandi masamba ambiri. Apa chambulapo zitanzo za zipaso ndi masamba. Ndi tuone kuti pali masamba anji. Pali mpangwe uli hapa. Na zipaso.
Karoti. Maungu.
Ashinaruni. Derere li papa. Okay, good. Berekete. Tenga number 4 omene. Number 5.
Gwirisani nchito mchere okala ndi iodine.
Okay. Gwirisani nchito mchere okala ndi iodine. Iodine ndi chani? Tukumanya iodine. Iodine. What? Okay. Iodine. Chakala tuku zungu lila kwambili. Tinali kusikuli ya Chitowe. Kumene ti makambila nankani ya iodine. Kuti munchere ama ikamo timichere. Tochedwa iodine. Ndi ama sakaniza mene mucha. Mchere wa iodine umatitandizira kuti mwana brain development. Skoko. Mutu ubongo. Ukwime nzeru. Zikwime mwana uja maganizo wake akazikike. Ndieno mchere wa iodine umatendiza so kutitendiza kumatenda immunity komanso umatendiza so kuti mwana wa skulu akale wa mpamvu ngalasa zikala wa cheru. Ndiye mchere wa iodine tikafuna kula mchere pachikutiro cha mchere pacha tizoona ngatale mbapo kuti iodized salt mune ndiye kuti ndi mchere wa iodine. Okay, number 5, umeneo.
Sotiranchere, wa iodine, umekwimitsa, umekwimitsa zenu sana. Kale tinkadi, kaliri masole kunyanja, kaliri masole kunyanja, kaliri masole kunyanja, kaliri masole kunyanja kaliri mutisunga malozi zira chere wanu chere wanu iodine iodine ama uluka ni matiditua
timve utenga pano wa number 6 atuwerengereko. Amaya moti. Mchizungu akutuli. Imo tola mchizungu. Vazgani mchizungu langoni. Ochi nchewa.
Nchewa.
Okay. Mchizungu. Kakari mchizungu.
Wash your hands before cooking.
Yambiraniso.
Wash your hands before cooking and eating.
Wash your hands before eating,
cooking,
and eating. Okay. Ndiko kuti uli pachingoni.
Gezani muzanja, munka chari kupeka, no kuja.
Inu, jidi.
Disambe manja. Disopo dipewe matenda basukulupo
ana sukulu na se mutisamba manja
disopo
musambe
disopo
ukachoka kuchimbuti musambe
disopo
unafuna kudya musambe. Kama liza kukonza pasukulu
nyimbo
jansi jansi jansi
aba
jansi jansi jansi
aba
jansi aba jansi aba
that's why people vomiting
that's why people vomiting jansi jansi jansi
all right nyimbo hii kuti jatu kai
eh James ndoipa
eh
na
James ndoipa oh James are bad
yeah
mbona dipinda mbona dipinda are bad. James. Are bad. Ndo ipa chifuwa nyani?
Ama kwelesa marenda.
Ama kwelesa matenda? Matenda ngati matenda anja. Ama kwelesa
matenda. Oso jula mimba.
Regula mimba.
Diarrhea.
Cholera.
Dysentery.
Behazia. Mubutula bwino tu. Eti. Hey, ile ndi kunyadi rasimelezi. Tinga popole bwanji ma James amene. All right. Tazomeni bajadoka. Okay. Pumba no tirindi Georgina.
Yeah.
Georgina afuna ati uze ndakatulo poem. Tiana Georgina.
Zinanga ne Georgina mira ndi mapunzira kuntangatanga ndiri ndi ndakatulo.
Chapina.
Mutu wake ndampesa wanga saba. Ngasoba ine isengalingalira korende mpesa ntampesa wanga soba korende mpesa soba nenda magulu asiana siana monga nafika kwafika apa anandi usakuti ufuna chani nane nakori ndofuna soba anandi usakuti soba wako kuno mpesa ntampesa wanga soba ndikachoka kuti airezi ndi masamba mmanja bori akandiona kuti ndansiya marikodi wandisiye nena singakusiye chifukwa kuti ndiwe special wine serale pachizungu chani chatiti mati sipecherale ndampesa wanga sopo abaenza longo muli nawo one sopo ndampesa wanga sopo
ndiyeti kufunsa lero kuti kodi pa mitu imene 6 ndi mutu uti umene kusukulu kwanu wayaka moto ndi mutu uti nanga mapangapo sotani titsewe tene nambala ya chomwe icha 0995 517 930. Kutumiza SMS kumansu WhatsApp amenebo itipeza sabadera mawa munga teko pata shitenji chokongola cha afikepo ina ndi Uncle Z right kufune ni sabudu nsonsi afikepo wana.
Anawafikepo.